isambulo 18. Emva kwalokho ngabona enye ingelosi yehla ezulwini, inamandla amakhulu, nomhlaba wakhanyiswa ngokukhazimula kwayo. Yamemeza ngezwi elinamandla yathi, liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu, selibe yindawo yokuhlala amadimoni, nendawo yokubopha bonke omoya abangcolileyo, nendawo yokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizondekayo. Ngokuba izizwe zonke ziphuzile iwayini lobufebe balo, namakhosi omhlaba afebile nalo, nabathengisi bomhlaba bacebile ngamandla okutamasa kwalo. Ngase ngizwa izwi elinye, izwi livela ezulwini lithi, phumani kulo bantu bami, ukuze ningahlanganyeli nazo izono zalo, nokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo. Ngoba izono zalo zifinyelele ezulwini, noNkulunkulu wakhumbula ukungalungi kwalo. Buyiselani kulo njengalokhu lona likwenzile, niphinde kabili kwemisebenzi yalo, esitsheni elalixuba kuso, xubani kabili kuso. Ngongangalokho elizidumise, latamasa ngakho linikeni ukuhlupheka nokulila okungango kuba, enhliziyweni yalo lithi, ngihlezi ngiyinkosikazi, angisiyo umfelokazi, futhi angisoze ngabona ukulila. Ngakho, kuyakufika ngalolu suku lunye izinhlupho zalo, ukufa, nokulila, nendlala, futhi liyakushiswa liqedwe ngomlilo, ngoba inkosi uNkulunkulu elahlulelayo inamandla. Amakhosi omhlaba ayefeba nalo, ehlala ngokutamasa, akukhala, ambongoze ngalo, nxa ebona umusu wokusha kwalo. Emi kude ngokwesaba ukuhlupheka kwalo ethi, maye, maye kuwe muzi omkhulu waseBhabhiloni, muzi onamandla ukuba, ngehola linye nje kufikile ukwahlulelwa kwakho. Nabathengisi bomhlaba, balikhalela, balililele ngokuba impahla yabo, ayisathengwa muntu. Impahla egolide, nesiliva, namatsha nenani, namaphareli, nelinele elicolekileyo, nobubende, nosilika, nokubomvu, kanye nemithi yonke namakha, nezitsha zonke zamazinyo endlovu, nezitsha zonke zomuthi onenani elikhulu, nezethusi, nezensimbi, nezetshe elimhlophe. Nokinamoni, nokunephunga elimnandi, nempepho, namafutha okuqhola, nenhlaka, newayini, namafutha eminqumo, nempuphu ecolekileyo, nokolweni, nezinkomo, nezimvu, namahashi, nezinqola, nezigqila, nemiphefumulo yabantu. Nezithelo ezazifiswa ngumphefumulo wakho zimukile kuwe, nakho konke okunonileyo nokucwebezela konakele kuwe, akusoze kwabuye kufunyanwe. Abathengisi balezo zinto abacetshisiwe yilo bayakumela kude ngokwesaba ukuhlupheka kwalo, bekhala belila bethi, maye, maye kuwe muzi omkhulu owawembethe line lecolekileyo nobubende nokubovu, uvunile ngegolide nangamatsha nenani nangamaphalele. Ngokuba ngehola linye nje ingcebo engaka ichithekile, nabashayeli bonke bemikhumbi, nabo bonke abaya nomaphi ngomkhumbi, namatilosi, nabo bonke abasebenza elwandle bemela kude. Badazuluka bebona umusi wokusha kwalo bethi, ngumuphi umuzi ofana nalowo muzi omkhulu na? Base bethela uthule emakhanda abo, badazuluka bekhala belila bethi, maye, maye kuwe muzi omkhulu, abacebile kuwe bonke abanemikhumbi elwandle ngenxa yengcebo enqabileyo yakho, ngokuba ngehola linye nje uchithekile. Thokoza ngawo, wena Zulu, nani bangcwele, nani bapostoli, nani baprofeti, ngoba uNkulunkulu uwahlulele, waniphindiselela kuwo. Ingelosi enamandla yafukula itshe linjengelusila elikhulu, yaliphonsa elwandle yathi, ngokunjalo iBhabhiloni umuzi omkhulu liyakuphonswa phansi ngamandla lingabe safunyanwa. Izwi lababebetha ihabhu, nelabahlabeleli, nelabebetha imitshingo namacilongo, alisoze laphinda lizwakale kuwe. Namuphi umlumbi noma waluphi uhlobo akasoze wafunyana kuwe, nomsindo wetshe lokusila awusoze wabuye uzwakale kuwe. Nokukhanya kwesibani akusoze kwaphinda kukhanye phakathi kwakho, nezwi lomyeni nelomlobokazi alisoze labuye lizwakale phakathi kwakho, ngokuba izizwe zonke zidukisiwe ngokuthakatha kwakho. Futhi kwafunyaniswa kuwe igazi labaprofethi nelabangcwele nelabo bonke ababebulewe emhlabeni.